wadna duubi noga e jeddi Mariama Garbo on inde makko suga debbo no mo nata en lekkol feende worre cagal ko baabi ko heddaaki nden wonno ko hoji lawol wiide o tawtan golla ga on tangal hoore makko do ko yaawi o naati ekkitagol moddingol motaaji e der nokkure to himbe jaatno ekkito golleji juude to e dan gaya
motaga monter nay
motel lore moddinammi gam motel ni woni lore gan de hana motel on ummi lore kan ummata dum wadi mi subi golle moddino lore no buri jonde bolu deni darama debbo moddino lore wala wadi mi habbi anniya golle
rana mi seneto irkanda anniya
caggal o heɓi o janngi faa o faami Mariama Garba o ni o naati e gollal le fittaare motaaji ɗon enna kanko tan woni debbo
minen gaɗa minen sappo e tato gomɓe no golla no kure worre no tawta worɓe no ley lore noon ni tawta min do miɗo ley lore miɗo moƴƴina boit na moter mi darata ngam mi debbo wakkatiji gon nebban ɓalejan ɗan no heɓandu am fuu na he hoore am de mi hirnaka gam gollal noon gam gattumi hoore an gam miɗo hiɗingal
mawɗo makko wiyta kena Ibrahima Sindi on wi kañum on no wonno yiire golle makko ni no welɗu sanne e ley fittare muɗum nde
ñalowma makko arano ko o wari na komi ettimo guina mi daari nde omo wawi gollal ngal na o wawa tarodage e filtage mum o waɗiri ɗum ndu no huɗiri nde gonga omo tittinkini sanne gollal ngal du nder mum o daarede o debbo no caka sukaɓe warɓe
ba ko tawaɗa gollal kay fu heppata saɗormaji Mariama Garba o wi hunnon ko laati neɗɗo ñoƴƴa ɓernde muɗum waɗa golla mum no woɗiri o wi hanadu wi'e golle ɗeɗo wona golle debbo noon
anni sinde
hannden deni a wala golle a heɓolum fugoɗe duniyaru to gommi ɗo golle junngo kan yettiniyan ɗon hana worɓe tan hanndi nana nawɗum ko e maɓɓe te fuwa golle ba debbo no hani daru wakkatiji go nde min golli minen keɓa ceede ardiɗo amin on no hokkamin e majje min keɓa komin jippodi
hande wakkati mo kalte o Mariama o kanko tan woni debbo gonɗo e fi moƴƴino mobilaji ɗo e nan gaya omo anniɗo yaara golle ɗe yesso